Kimamba on the beat.
Kunde boy come number one. Hey, I don't need a mingi. Leo ni migundu wa utofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale gadista, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furaha, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata raha ila nkagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Siri ya nini? Oh. Acha nikwambie moyo wangu natamba nao. Wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale gadista, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila unemona ba moyoni mwake na furaha, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata raha ila nkagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe.
Yo yo. Es kunde boy come number one. Baresa ae. Kunde music for one. Mamacita, te quiero tocar mi amor.